Incredible sound.
Remember where you come from. Sambian music promise. Don't
listen. Musa.
Get on the beat.
TV boy. Bravo. Yeah. Matin Sarawa Mini. Why you got in Jaka Kanji Gato? One is Zambia. One is Nation.
Bintu Baluba na Zambia. Onga time we have a Chiluba. Unga wadula
sana,
dola ya rikwela
sana,
manzi ya maenda
efyo,
malaiti ya maenda apa manje tuzasi ya kuja. Ekonomi ya richinja vane machansi ya tikola na kulola tinasia. Coca-Cola ya dula na junta ya dula, mutimo wa junta na yopa apa mama imwe. Chito ya futa msosa apalastuza ya mbacha corruption. Zambia is a Christian nation, but loyalty ni fulu fulu. Yeah, poverty
atisani afu.
Iyo ni poverty. Poverty
kwa ikana iwe.
Iyo ni poverty. Poverty
sani afu.
Iyo ni poverty.
Okay.
Poverty.
One Zambia, one nation,
one nation.
One Kaunga, one 50,
one 50.
Benango wakambata vaisi bensala, vaisi bempia, bati kumiensipe, twaisi bensala. Kaili boy tulatina uzara, kwa osi na pepe inate pampoto. Kaili inakula family, organiza branch, Mick na Macau. Ini shorty epe asaisunga branch, family, family.
Bintu Baluba na Zambia, monga time ya bachiluba. Unga wadula
sana,
dola ya rikwela
sana,
manzi ya maenda
efyo,
malaiti ya maenda apa manje tuzasi ya kuja. Ekonomi ya richinja vane machansi ya tikola na kulola tinasia. Coca-Cola ya dula na junta ya dula, mutima wa junta na yopa ama maimwe. Zambia is a Christian nation, but loyalty ni fulu fulu. Yeah, poverty
atisani afu.
Iyo ni poverty. Poverty
kwa ikana iwe.
Iyo ni poverty. Poverty
sani afu.
Iyo ni poverty.
Okay.
Poverty. Iyo ni poverty.
One bravo. Iyo ni poverty. Kangiwa kula yogati, tafuti kam society. Kuna yamba na malayoti, tinasi ya kumwa mwoba odula. Tuli mwonga amalula, bawe guys itifa keko focus. Ndaba ii siri besti.
Bintu Baluba na Zambia, monga temu ya bachiluba. Unga wadula
sana,
dola ya ikwela
sana,
manzi ya maenda
efyo,
malaiti ya maenda apa manje tuzasi ya kuja. Ekonomi ya richinja vane machansi ya tikola na kulola tinasia. Coca-Cola ya dula na junta ya dula, mutimo wa dunta na yopa ama maimwe. Chito ya vuta musosa apa lastuza ya mbacha corruption. Zambia is a Christian nation, but loyalty ni fulu fulu. Yeah, poverty
atisani afu.
Iyo ni poverty.
Yeah.
Poverty
kwa ikana iwe.
Iyo ni poverty. Poverty
sani afu.
Iyo ni poverty.
Okay.
Poverty. Iyo ni poverty.
Welcome Zambia, mchalo chalo. Kuna kuma bela muza gwane na iwe. If you remember, there's a pama high table, black label, kukuza my label. Angela denzo pika kwati ni mingelo, na chimwemwe kwati ni mehek. Apa manje ni mango,
mango,
nishita gela apo,
apo.
Apa manje ni supu,
supu,
nishita gela nkuku,
kuku.
Apa na miko yoti gulisa, oji kaucha, welcome back.
Yeah.
People starving, manga mwana one boarding,
boarding.
Mwana one boarding.
Bintu Baluba na Zambia, monga temu ya bachiluba. mayenda apa manje tisasi ya kudya ekonomi ya chinja bane machansi ya chikola na kulola tinasia coca cola ya dula na junta ya dula mutima wa junta na yopa amama imwe chito ya buta musosa papalas tisa ya mba cha corruption Zambia is a Christian nation but layo tini fulu fulu ya yeah. Poverty
ati sana hapo
hiyo ni poverty
yeah.
Poverty
why can I feel
hiyo ni poverty poverty
sana hapo
hiyo ni poverty
okay
poverty hiyo ni poverty Musa 24 my number is Tega Boy, bravo, Zigmore, I see you my nigga, Sanja to all my fans.
Rosie my baby, yeah, yeah.
Remember where you come from. Zambian music promise, don't see.